SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
Tswelo pili na Hoza Matrix va fambisana kunwe. Lawa I maendlelo yan'wana yo olovisa ku dyondza laha vadyondzi ku suka ka grade 4 ku fika ka grade 12 va seketeriwaka kun'we na vadyondzisi hambi ku ri vatswari. U nga hundziwi nongonoko lowu eka switichi swa 13 swa xiyanimoya swa SABC leswi katsaka na Munghana Lonene FM. Ku kuma vuxokoxoko, nghena eka ti-website ta Tswelo pili na Hoza Matrix eka tswelopili.org.za na hozamatrix.co.za. Nongonoko lowu wu tisiwa eka wena ndzawulo ya tidyondzo ta masungulo NECT, xiyenge xa tidyondzo xa SABC na Munghana Lonene FM ku katsa na van'wani vaseketeri.